Obasanga Uganda obubino buyaye byonna obisanga mu Uganda obwavu obwo bungi mu bantu n'omusolo gususe kutisa abavubuka bakaba olw'ebbula ly'emirimu abakozi mubayambe mubongeze omusaala olw'abamama baffe abafiira mu kusaala Uganda 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 Tusaba kimu Katonda yambe ununule gwanga lyaffe ebintu by'obikambwe yonna gye tulaga Uganda 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 Uganda